Radio Pulpit, 657 AM.
La ke tsena kwe ke go dumedise moretsi wa Radio Pulpit. La melina ke moruti thata ya bona seleka. Nna le wena re tle go iketla mmogo ka lefoko la Modimo. Dipesa le ma kgaolo ke bo sema mabedi temana. Ke go tloga ka tsema mabedi le boraro go tloga ka temana ya ntla go fitla ka temana ya borataro e ba le ga ka tselae pesalome ya ga dafita morena ke modisa wa me ga nkitla ke tlhoka sepe o mphodisa mafulong a matalana o nkgogela kwa metsing a tapoloso o lapolosa moya wa me o ntsamaisa mo ditseleng tsa tshiamo ka ntlha ya leina la gagwe le fa ke tsamaya mogorogorong wa moriti wa loso ga nkitla ke boifa bosula bope gonne o na le nna tsamaya gagwe le seikokotlelo sa gagwe tsona di a nkgomotsa o atle o baakanye bojelo fa pele ga fa pele ga me go lebagana le baba ba me o ntlotsa tlhogo ka lookwane senwelo sa me se tletse sebile se a benologa ruri molemo le boitshwarelo di tla ntshala morago ka malatsi otlhe a bophelo jwa me mme ke tla nna mo ntlong ya morena go ya ka bosakhutlheng. The Lord is my shepherd, I have everything I need. He lets me rest in fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh water. He gives me new strength, he guides me in the right paths as he has promised. Even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for you are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. You prepare a banquet before me where all my enemies can see me. You welcome me as an honored guest and fill my cup to the brim. I know that your goodness and love will be with me all my life. And your house will be my home as long as I live. I can rappel. Modimo a rona ka leina la Jesu wa Nasareta re a leboga kgosi ya dikgosi re a leboga morena wa marena re lebogela moso re leboga polokesego le paballo re leboga letsogo la gago le le re sireletsang le re tsamaisa Jehova re rapelela botlhe ba ba bolokileng banka bona baratiwa ba bona bontate bomme ka lebitso la Jesu le ga re tlo bua lefoko la gago kgothatsa o tiise o gomotse rapelela botlhe Jehova ba sa tsogang bja letsogo lefoko la gago ke le bolela le matshelo a rona ka lone leine la Jesu Kriste morena amen. Re setse go bala mmogo bukeng ya dipenselema kgaolo ya bolesome a mabedi le boraro penselema ya bolesome a mabedi le boraro temana ya ntlha go fitla ka temana ya borataro 6 verses only e le penselema ya ga Dafita re ntse re tshwaragane le one dibukeng tse pedi tse di fetileng re tle go leka go ikonotella mo letsatsing la gompieno mme ke santse ke bona dintlha tse mmalwa tse ke bonang e kare gare ka ke ra dira justice ko go tsone mo letsatsing la gompieno re tse ra re context ya rona Dafita re dumela gore o kwala temana ye a feta mogorogorong wa moriti wa loso o re feta mo gona mo nakong ye e re phelang mo gona re tlhalositse gore mogorogoro wa moriti wa loso ke seemo se go tlhokafalwang ka fa le ka fa ke seemo se o bonang loso ka matlho ke seemo ga ba re moriti wa loso every time you see a shadow you know that the owner of the shadow is there because a shadow is a reflection of a presence. Ga o bona moriti wa itse gore e monga moriti o teng ka gore ga o ka ke ga ba le moriti monga moriti a seo fela ga o bona moriti wa selo wa itse re se teng ga o finyana fa Na fita o bua dilo tseni sa buiweng ke batho. Ke rile mo bekeng e fitileng ka re o feta mogorogoro ke temana e le nosi fela e buang ka mogorogoro a re tlhalosetsa fela gore o fete ga a tswa foo o bua ka modimo wa gage wa mo tsamaisa mogorogorong. Ke rile ka re mo bekeng e fitileng ga a tshepe matlho mo mogorogorong, ga a tshepe matlho mo mathateng, mo diphefong, o tshepa matlho mo modiseng wa gage. Wa bona gore ka gore dipolelo di tswa ko meko dikakanyong ke gore seo se buang ke seo se naganang, go raya gore his mind was occupied with the shepherd and not with the valley. His mind was tlhaloganyo ya gagwe ga ya tlala, ga a nagane bosigo le motshegare ka mathata, ka ditlaisego, ka corona, ka loso, o nagana ka modisa, o nagana ka motlhokomedi, o utlwa ka polelo gore motho o nagana eng. Doesn't say much about the mogorogoro, he says a lot about the shepherd. Jehovah ke modisa wa me, ga ke ne ke boifa bosula bope, e seng ka gore ke sena mathata, e seng ka gore ke sena ditlaisego, e le ka lebaka la gore Jehova o na le nna. Mogare ga mogorogoro re itse Dafita o bona modisa pele ga re ya ko kgole. Ke botse potso, o bona eng? O bona eng? O bona eng? O galaletsa eng? O bua thata ka eng? O nagana thata ka eng? Dafita o nagana ka modisa, Dafita o bona modisa, Dafita o utlwa letsogo la modisa. Dikgang wa di bona, di-television le radio wa di bona, mara o utlwa letsogo, o bua thata ka modisa mo gare ga mogorogoro. So se buang le so se naganang ke se se tla go diragalela e. So se naganang le so se buang ke tsone tse di tla go sala morago. Ore Dafita ae, let the meditation of my heart and the words of my mouth be acceptable in thine eyes, O God. Tlhokomela gore o nagana eng, tlhokomela gore o bua eng, tlhokomela gore tlhaloganyo ya gago e tletse ka eng, ka gore tsone tseo as a man thinketh so is he, tsone tseo di naganang ke tse di tla go phethagelelang. Buka ya Jobe a re so se tshabang se tla go diragalela. Tlhokomela gore dilo dipedi, poifo kana tumelo, dilo dipedi re Bibele, mosiami wa me ga ne a tsamaya ka pono, o tla tsamaya ka tumelo. Pono ke ga o tsamaya ka se matlho a nama a se go bolelelang, tumelo ke se o se bonang ka matlho a semoya. Motho ke nama, motho ke moya. E rile motho a namaletse mo fatshe, Modimo a sata go motlhola ka lerole la mmu. Bebela re Modimo a budulela moya wa botshelo ka mogare ga motho. Motho le ga ka montle le nama, motho ka mogare ke moya. Mme Bebele e tlhalosa gore go na le ntwa mogare ga moya o le nama ye. Moya o bona tsa semoya, nama e bona tsa senama. Mme ga nama ye e fiketsa, moya o tla bona fela tse di bonwang ka matlho, o tla bua fela, wa bonagana, wa bo o fetoga tseo di bonang ka matlho. Mare ga matlho a semoya a bulegile, yare o le mo lefatsheng la nama le madi, o phele jaaka motho wa legodimo o le mo lefatsheng. Tla ke leke go e tlhalosa, ne ke le losong mo letsatsing la gompieno, ya re moruti a re ra re monna o wa Johane o kwala buka ya tshenolo a le ko sekakeng ko Patmose, ko islandeng ya Patmose. Mme ga o e bala buka ya tshenolo ya re John was in the spirit on the Lord's day, ore moreri o o kgona gore o nne ko Patmose mo nameng, mare gape o nne mo lefatsheng la semoya. Re bona Dafita mo bukeng ya di Psalm 23 o mo gare ga
ga mogoro gore wa moritwa loso mar ga buidilo sa mogoro gore wa moritwa loso ga buidilo sa loso le sa poifo o bua dilo tsa sele godimo o bua dilo tsa semoya o tlhopa go sa bone senama e se bonang o tlhopa go bona ka matho a semoya o bona ka kwa ga mogoro gore se Jehova a leng gaufi le go se dira le ka yena le mo go yena ke boditse potso o bona eng e o more mo mogorogorong e o feta ka senama ka matlho ka tebo ya matlho o mo gare ga mogorogoro mara o bona eng e re bibele yaka Hebrews chapter 12 re tsepile matlho a rona mo go Jesu mosimolodi le mophethi wa tumelo ya rona ga e felele mo wena o phela o e feleletsa mo e re bibele wa ileng a feta sefopanong a nyetsa ditlhong tsa sefopano a bona boitumelo jo bo ka kwa ga sefopano ke raelesega go nnanyana go le senene for gona le lefatshe la semoya gona le lefatshe la nama ka gantsi tse re di bona mo lefatshentse la nama ga se nnete ya taba wa bona Jesu ga ne a le mo lefatsheng la nama a le ko sefapanong ka senama a swa ko sefapanong a gwella ko sefapanong a latlhilwe ko sefapanong a bleeda ko sefapanong ka nako eo mo lefatsheng la semoya bibele yaka ya re a fologela ko botebong a golola batho a fenya satane a tseya dikhii ka nako eo ka tebo ya matlho o sefoponong o a leketla sefoponong mare ka yona nako eo mo lefatsheng la semoya go na le phenyo things are not what they seem to be a re nako tse dingwe o bonela e kare o latlhegelo ke ntwa ka nako eo ke gone ga o fenya dintwa mo lefatsheng la semoya taba kee a o a kgona na go bona ka matlho a semoya matlho a semoya a bona go feta mogorogoro wa bona Jesu ga yaka e rale mo sefapanong a felela sefapanong ga mmele o leketlhe sefapanong ko tlase bebedi mo lefatsheng la semoya dintwanne di fengwa a bona nna le wena re gololwa mo sebeng re gololwa mo boloing re gololwa mo matimone bebele a re a itumela gantsi a le mo go lona lefatshele o ko lefatsheng le lengwe o mo mafatsheng a mabedi ka nako e le nosi lefatshe la nama le lefatshe la semoya Dafita o mo lefatsheng la nama ka lefatshe la nama o mo mogorogorong wa moridio wa loso mare ke a mo rata Dafita ka gore o re mo bekeng ya fetileng re kgabotsa ka yone re fetle re ne go kgabola fela ka yone o re o nkgogela ko ditseleng tsa tshiamo ka ntlha ya leina la gage Dafita ga a le mo mogorogorong ga a lebala gore ena ke wa ramang ga itebala gore ke wa ramang o a itse gore ke wa bo Jehova go raya gore ke mofenye ko godimo ga bafenye o feta mo mogorogorong ka sebete ka gore a itse gore nna ke ngwana teng nna ke role leina la ga Jehova ke bona ke Jehova ga a ncheba o ipetha sehuba a re o yena ke wa me ga gore bona taba kee taba ke ga gore taba gore o feta ko kae taba ke gore o feta le mang ga gore taba gore wena o mang taba ke gore o wa ga mang ga gore taba gore o tseletswe ke mang o tse go tsetse kae o motlhobo mang taba ke gore a wa ga Jehova na Dafita ga a re ka lebaka la gore nna ke tseletswe ko Bethlehem nna ke mojuda a re ke rwele leina la ga Jehova selo se se ntira mofenyi le mo gare ga mogorogoro o lebagane leng o lwaleng ke mofuta mang wa mogorogoro wa moritsi wa leso o fetang mo gona o wa ga mang ga ke botse gore o mang eo ga se taba ka gore ga go le taba gore o mang putsitso ke o wa ga mang Davida a re ke rwele leina la gage ke rwele leina la ga Jehova o re thabane ya gage le tsamaya gage ke ne ke nna mo go yona o re thabane ya gage le tsamaya gagwe tsona di a nkgomotsa di a nkgomotsa di a ntisa thabane ke a lwang le baba ba me rona ke rile mo malobeng rena le mo tlhabanedi rona mighty warrior great in battle Jehovah is his name batho ba ba lwang le wena ba tsaya di-chance o ba bolele gore la tshameka ga le kabe le itse gore ke ngwana ga mang le kabe le sa thome le go thoma thobane ke ela ya bethang bophiri le bonkwe ka yone a sireletsa motho o tsama ke ela e nang le hukunyana ko bofelong ga dinku tse di tswa tseleng ga ke latlhega o nkgotlisetsa gae ka lentswe la gage tsama ke ela ya buisang omputsetsang tsela re e ngwanaka letswalo le lwe le tsubutle le re ngwanaka o ne o ka dira maloba fa le dilo tse mara yaanong o kopane le Jehova o se o le ngwana wa Modimo o fetogile ngwana wa Modimo ga o sa tsamaya ditsela tsa mofuta o thobane ela tsamayela ke yone re e ngwanaka wena ga o tshware sekgopi ngwanaka wena ga o tshware batho ka pelo wena ngwanaka wena ga o tlhoye ngwanaka dilo tse dintseng jalo ke tsa maloba bonang di fetile di ntshwafetse tsotlhe wa tsamaya go thiba ya Modimo wa rona is a god of discipline ke Modimo wa re kgalemelang he rebukes he reprimands he calls us to order he drives us back to the right path o re tsamaisa mo ditseleng tsa tsiamo ere bebele wa baratang wa bakhalemela wa baratang wa ba otla wa baratang wa ba omanya aba busetseleng ere bebele wo ese morwa ga tse ikhalemelo yenta atmaranta tena ba baratang o ba busetsa tseleng ka ntla yalina la kha ba the road and the stuff that they comfort me comfort e ra go dintira gore ke nne le kagiso ka mogare ere ke re fela ke fete ke re wa bona nku ga e tsholetsa tlhogo ya fula e fule nku e fule ga e tsholetsa tlhogo ga e ya be e sa tlhole diphiri le diphukotse ya be e tlhole fela gore a modisa o te ga nku e tsholetsa tlhogo e kry-a modisa e le ola a iketlile nku ya bua ya fula e ikete gape e fule ka gore bopokoje le ditau ga se business ya nkuye business ya nkuye ke modisa o ga modisa le teng tsotlhe di siame tsotlhe di apara ke a boa ke tswelela ke fula jaaka tlwaelo modisa o teng nku ga itshwenye ka dilo tse dintsi e itshwenya fela ka gore a na re modisa o teng a re Jesu o sa le teng pelong ga Jesu a le teng ga gore taba gore mogorogoro wa loso o motsogo le go kanakang a road and that stuff they comfort me la ga ke feta mo mogorogodong wa moridwalo so o ka hore ore o ba akanya tafole mo pele game ke rata ka tsone re go lebagana le baba ba ka gore wa ba thaiba wa ba batla gore ba mokae a ba te ka tafole ka direction ya itseng gore no mo ga ke beile tafole e mo le ngwana o wa ka ba tla o bona pila bona ba tla o bona gore ke mang le o ja dijo tsa mofuta mang go le ba nobonobo le matshetse a mofuta mang ga ba invitewa gore ba tla o ja le wena ba tletse fela go bogela morena o ne o lokisa dilo a di-orchestrate gore batho ba go bone ga go atlegisa ga go tsweletsa pele ga go tsholetsa ba bone bibele yaka ere o baakanya bojelo o baakanya tafole motho o o bua a le mogorogorong wa moruti wa loso mare bona gore moya wa gage o bona tafole e tekwa
o bona eng wena ha o le mo mogorogorong o bona eng Dafita ha le mo mogorogorong ka nama ka sem ka matlo a semoya o bona tafole ete kwa mo pele ga gagwe o ile ba gantse straight le baba ba gore ba e bone pila tla ke go bolelle ba mi futa me bidi ya baba ba ke ba le ba itseng kana go ya gago ya mathata ba tshega ke ba itseng kana go ya mathata ba kgwathana ba tshega ba itumela ya go bona le o mongwe ya re mo tlhalosetsa gore ngwana o feitse sekolong wa bona smile se nngwe sa solofela wa bo iputa gore na re motho le na smile ke ba le ba reng re tla bona ka gore ntate a pakile a tsamaya re tla bona gore o tla felela ke baba ke ba le ba ba reng na nagana gore go tla diragalang le ngwana gage ke yo o imile go a tshwana ne re re bone gore o tla baba ke ba le ba ba reng ngwana gage le ene o latlhegetswe ke mmereko yaka ba rena na re wena o tla felela baba ke bona bao ba reng ga o feta mogorogorong bathabe ba celebrate bibele yaka e re modimo tla go ntsha mogorogorong e tla re ga o tswile ate ke tafole mo pele ga ba ba gago ga ba no swa ba sa bona katlego ba sa bona tswelelopele re bibele fa o baakanya tafole mo pele ga me o baakanya bojelo peleng ga me baba ba bona baba ba shebile don't wish them dead don't pray for them to die rabella baba ba gago gore ba phele ba tle ba go bone wena le bana ba gago le bana ba gago le dikokomana la tle ga le tswella pele ba ke ba bone modimo a go tsholetsa go ntsha mo siretseng a go ntsha mo khumanegong le mo tshotlegong le mo ditlhonyeng wena rapela o re modimo re boloka batho ba Jehova gore ba be dipaki emeng mefuta ya baba ke ba leng gore bone ga se ba neng ba go bogetse o feta dilong ba itumela ba ba neng ga se fela ba ba neng ba kgatlhwa ke dikeledi tsa gago ba bangwe mofuta wa baba ke ba leng gore bone ka bo bona ke mogorogoro wa moriti wa loso ga ba ka go bona o sule ga ba ka go bona o paletswe mo bophelong ke ba ba dirang sengwe le sengwe go lwa le career go lwa le lelapa ke ba ba dirang sengwe le sengwe go khosetsa mathata ka mo ke mogorogoro ka bo bona bebele Dafita ga a feta mogorogorong morena o moraare ga o tle go felela mo wa feta mo mekopele kwa ke tekile tafole Dafita o gana go tshwengwa ke baba ke mogorogoro o gana go tshwengwa ke ditshegonyana tsa baba le ditlaišagonyana tsa satane a mo fetisang mo go tsona a re mogorogoro o mpaakanyetsa tafole kopeng o bona eng Dafita o bona baba ba gagwe morena o ira e ka e kare sekgwa sa re coincidence morena o na le mokgwa wa go dira e ka e kare go diragetse ka phoso gore e re o fologa koloi ya gago e phila ore o tsena mo koloi mo ntlong ya gago e ntšha ore ngwana wa gago a graduate ore a nyalwa e re dilo ga di siama morena o ira gore e nne e ka re ke ka phoso maba go direga gore a be a le foo ka nako eo as if go no itiragale modimo o tswa go matla kwa teng God orchestrated ha se coincidence gore ka re kgathatho le motho o nne ke sa solofela modimo o tla lukisa dilo tla lukisa tafole ibua ka katlego selo seo ibua ka tsolopele mo botshelong ibua ka career bebela re ga fetse o lukisa o tla go ba batla ko ba leng kote e re bebele ya ka o ntlotsa tlhogo ka lookwane ba itse dikwalo botlhe ba dumelana gore tlotsa tlhogo ka leokwane e ga se ele ya go bewa bogosi mme tlotsa tlhogo ka leokwane e ke ele ya ko phating go le monate e be moyeng o a tlotlegang a emisiwa ka maoto a tlodiwa tlhogo ka leokwane ke ka mo the good news bible e reng he treats me like a guest of honor. Hey, ga gone taba gore ba go nyatsa ba go shebala ko tlase ga ba go bone ka selo Jehova o tla tlotsa tlhogo ka leokwane a go treate a go tseye jaaka motho o a tlotlegang wa leng godimo mo matlho wa maemo mo matlhong a modimo ga gore taba gore lefatshe le reng ka wena Dafita o re ke kane ke feta mogorogorong ga ke bolela mara ke a bona kopele Jehova o ntlotsa tlhogo ka leokwane senwelo sa me se tletse ebile sa tshologa a life of abundance the God of plenty modimo wa tshelang go sena selekanyo modimo o batla gore o nne lesego ga o fetsa go nna lesego o nne tshegofatso ga e bua ka the overflow senwelo se tletse sa tshologa o raya gore ga ke sena go segofatsa ke go segofatsa o nne tshegofatso ko go ba bangwe masego a ke go segofadiseng ka one a tshologele matshelong a batho ba bangwe modimo o tla go tsaya ko botlhoking e ra go tseele ko botlhoking a tlatse senwelo e ra fetsa o tlatse senwelo a go dire lesego tlhogonolofatso breakthrough mo bathong ba bangwe ka boammaaruri lerato le motlwelobotlhoko di tla ntsha la morago mme ga e le nna ke tla inela mo ntlong ya ga Jehova e bana ba morena le mogare ga korola sephiri ke go inela mo ntlong ya ga Jehova se ka suta a re duleng ntlong ya ga Jehova re tla bona bogolo le borena ba gage re le mo lefatsheng la batshedi modimo wa rona re a leboga tshegofatsa bana ba gago thusa bana ba gago ba rwalele ba imolole lebetsong le maatla la Jesu Kriste re a leboga amen.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities. Or do you need advice in an area of your life? Then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za. Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now. www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.